sakiraɓe kala to mbawɗon tawede leydi Mali ɗe mangal muɗum fu min jewti on heɗade heƴuji amen ɗo studio tamani alan joyi lewru juin hitande 2022 bisimilla moɗo actujeune amin ñalawma hannde o no wondiɗo e Ousmane Ñaly Boule Ousmane no ñallir
jettoje Allah Ali Cissé
Ñaly Boule hol jogaɗa sakiraɓe amen ɓe hannde
ley duuɓi cakkitiɗi aɗa yiya ley ngallure Bamako nde sukaɓe ana jiilo ana kiira paɗe ɓe sukaɓe jokkoɓe ana iwra ley nokkuje kewɗe ley leydi meɗen warde fa dara ko keɓa seeɗa e wadde o golle eɗen nan ana wiye wasulu heɗi woni koro muɗum en keɓan jaaba muɗum les journal ngal Al Hussaini Sidy Bé jangguino gonɗe foftere to yuan fulida to warata hokkude en jaaba muɗum kabar hoore calɗi en kalan haala biɗe ballon e sukaɓe janggoɓe jande Mousseli Yaku gaɗi to tomiñato
Ñaly Boule sukaɓe jokkolɓe ciroɓe jiltoɓe kana wondi hewde sanle duuɓi cakkitiɗle ngalure Bamako ni
non jaade ɓe sukaɓe jokkolɓe ana iwre ley gelle kewɗe ley leydi meɗen ndi warde yalla ana keɓa seeɗa e wadde o golle
ɗo e tawede muɗum fu fayso golle koɓe gondi wadde ko ka yimɓe ana yiɗi ɗum sanne ɓe koliti wiide eɓe gondi fewde tiɗɗaladiogaji salisi suko yilikele ngalure Bamako ne keɗe ko heɓani en du hen
ɓeɗo sukaɓe ciroɓe paɗe wakkati fa yiyamɓe ley ɗati Bamako ɗi eɓe tawe ley cuuɗi sara wusinkoɓe gonɗi e jeeyal laamu kañe ɗi gala e jeeyal laamu Ibrahim Sow yomo suka jango madrasa o wi oɗo golle watta somo heɓa mo huncanagal mo saɗɗaji makko hoore
yimɓe na fewi goto wala to mi waɗatgal golla yalla me ɓeɓe wurranmi miɗi yoɓa ɗum coggu jandeɗa hen le hitande fou ujunaji jeego yoɓanmi samoy so heeɓe hunde fe mi wawa ñamde
neke jara duuɓineno golle oɗo golle o wi wonko heɓete hen jaati
kulle fuɗɗa e ngal golla haɓɓe gale lewru fou miɗe nella ko yaata ujunaji sappo sokker sarat ɗam guenni amin to weyti fo miɗe yamɓa koyɗe ɗuuɗe bolibana warrande badiala lafia bougou kulgo e nannal mum fewtare falaje samoji fa ñama koro e
koyɗe
ka waroɓe wakkati so tilo kotale nokkule muɗum en kolliti tiɗallaji mawɗi woni le oɗo golle keɗɗen oɗo suko jokkolle goto jambirteɗo kulbali ko sifi dow hen
samoji miɗe wawi ñalde fa nangue hiira ndim heɓata fi batte sakko mi ñama nde watte keɗi warande fuɗɗogal gollal so ndungu natu mi wirfito mi yaha mi limia kasi
ɓeɗo sukaɓe wala koɓe gollirta ɗiɗo golleji sona faɓe keeɓa ɓe kuncanagal mu saɗɗaji mabɓe hoore
min jaran joyilale région Koulikoro to on to sukaɓe jokkolɓe holliti mette muɗum fewde rafi tawre nokku to ɓe mbawi wadde fijoji mabɓe
eyyi noon jaati ɓe sukaɓe jokkolɓe wonɓe cercle o kolliti wiide Amiri en joyila dokki ko ɓuuri hectare ngaji joyi laamu camuɗo yalla ana moƴina nokkuɗo ɓe jewta keɗe ko Boubacar Sangare wi kanko wonno hoorejo CLJ joyila e nelaɗo meɗen yanode toon Imrana Kilou Maiga landire makko
nous avons un stade municipal ici un stade
mais wonɗon nokkuto firre ballon watte ga o moƴƴinaka fe seeɗam le watti ƴaɓɓiɗon hooreɓe Sare joyila hokki amen ko yaata hectare joyi le cercle ono nokkuto natto firre ballon ana waɗa e muɗum saabu dina laamugue wonɗo ɗon noon fande mum e wittide hokki amen aduno wi wara moƴƴina amen noon nokkuto firre ballon watte baɗɗum biltaki ley on hooreɓe guennini hokki amen hectare joyi hannden yalla meɓe moƴƴina on nokku mi waɗa to firre ballon watte caggal muɗum sukaɓe jogoɗo ana jogui nokkuji hewɗe to yembirji watte ɗum woni kulleji ko sukaɓe jogoɗoɓe guenni joyila hasengini hannden yalla ana sulta
ɗum naɓata e yewtere amen minimag yewtere amen minimag ñalawma hannde o Ñaly Boule ana fawi ɗo jababuji concours fonction publique jaltinaɗe jontere ndi
eyyi noon jaati Ali Cissé e wi hooreɓe centre national des concours de la fonction publique ley ko ɓuuri himɓe ujunaji debbe sappo e jetto dartuɓe no heɓude golle laamu temere jetto e jetɗon woni ɓamaɓe
Ñaly Boule ɗo e tawede muɗum fuli communiqué goto jaltinaɗo caggal batu ministre alalbare go o lewru juin hollitama wiide ko heewi yimɓere nartoɓe ɓamaɓe oɗo concours ka fuu diplôme peneji jogui
eyyi kanankoɓɓe kolti wiide gaɗa e bawɗum en fuu yalla ɓe himɓe ana mbullite sariya ka noon ɗo Bamako ɗo himɓe yogaɓe koltiwide ɗum juway ɗum ɓen tawrede yogaɓe diplôme ngaji peneji fa ɓidru eɗen fama andi ko kalifa gota heɓe nen do faccitago Oumar Waygol e sita Sidy Bé
yoga wonɓe ley ngallure Bamako nde kollitiwide hono diplôme ngaji keɓaɗe ley gokika wori ley leydi meɗen ndiɗum metti sanne ka mbi ɗum haɓɓata hoore woɓɓe ɗiɗo golle jan kani jukkede
étonné vraiment il faut toujours
min jemi juhama sanne sono haalanma gonga ɓene hani ƴewtude kabaruji leydi no wondi saabu ni leydi yuru yuru kakom satti sanne ga ɗo fuu e battan laamu yimɓe jomiraɓe ande ɓe wonko han hokkere darorogal leydi ɗum naati kersa mawɗo diplôme heɓiraɗo yuri ko yuri ka wala foof nafata ɗum yo ñaaƴo hannde junggo sukaɓe leydi meɗen e laamukoɓe leydi ɓe wonko han ƴewtude diplôme ngaji no woɗiri ɗo e daɗdude e wattine fuɗɗete laamukoɓe leydi kamɓe jaati wonko
wawi
laamiɓe nokkuɗo concours ngaji ɗi gatta ɗo ɓe kolliti mettimaɓe no oɗo golle wori sanne ko sukaɓe jokkolɓe gollata kanko docteur Ousmane Magassi o wi ley ɗiɗo golleji ñidduɗi mali wawa heɓude cekkitelloɓɓe
c'est une situation qui n'est pas
de andi du wala hune labune sanne bingel arma ana hani nangude hore mudum e hono di kulleji jogaji ga hono di golleji bondi hana tawede gollal ko sugabe jogobe leedi ana wada sabbe den jangon kambe woni jikkeni leedi mede woy feewi hollude den inde yimbe be jomirabe diplomaji mereji yalla sara mabbe kan e jaadra mabbe fu antida wi diplome jogini wala diplome ji lubbi ga du e tawede fu sugabe jogol ana wonde wada di golleji fa hanne min ke mi jabne do fe sedan
dans tous les cas de figure je condamne
mande dido nguy kadi ko nayri bangal diplomaji timmata leedi meden di hewbe jama nan wonde wadde do hen landi yimbe la be mbi homo fan jogi darde mudun
kalen jonka hala nyaaw covid-19 o nyaali wuli hono ala hal nyaaw o wordi le lendi le nyaalom hande o
nyalande didi lewru juin du kanan kobe docteur en collectivité neddo goto wonno mo nyaaw o nanguno il o natli leedi meden di warde o nyaalom holitam yode himbe ujnya chapantaton e go e temedere e taton woni be nyaaw o nangi temedere jeddo e chapantaton e jeddo woni be waccay
nyaal buri ko wodan pesa gungul ko kanan kobe lendi holitivide ko buri himbe le million goto ujnya temedidi chapantati temedde joyon e nayo won pesibe fala
sini fa joni himbe male hewbe jabay pesade to sigas tuka sukabe jokolbe hewbe ana gondi e pesade joni kedon ko be mbi kadjaade me den gondo to sigas to christian dako ko sabe hedun debbe peso
mi pesigen safara nyok coronavirus sabdina jonugo antimi nafande safara mi pesigen sabdina anti handen li wakti jono minke holimi ni pikri
nyal bulu hello tariki am nyaloma hande o mi jaram wasulu
non jati alisise wasulu o nokkudo buri hewde fu fulbe buri jodaa le mudon ka ana henna maningan kobe sebbe haabe fayotade bobobe
hoto inde wasulu o yewi faabe dorden faamu keddo den kanko al husaini sidibe on jangino gondo foftere yam fulila ko haltani julette kulibal nelado dama yare le nokko
c'est sur quoi tout le monde peut être
o wimi hala tariki wasulu njottibe do arande be kalfini ko he muden mobbo jambirte do sise ko mobbo wi be ngada sadaka so be ngadi sadako be jotto le nokko fa feewa be keban hen moddere dum woni koro wasuluy hayni inde wasulu wardi joddibe do arande be yo fulbe bamindiri e manigaabe dum wadi so min latiri ni wasulu fecci ko tati wakati de leedele de marande bangi goto le leedi guine bangi goto le leedi mali bangi goto le leedi kodwa
Cote d'Ivoire e yalo wasulu di mali
dum nabata en bilki sambe chaldi tomiato ekititobe monsieur liaku efm nu hun zone jara landini alkamsar didi lewu joindu figol ballon hakkune mabbe kan yimbe la jangino
fanda mudon alisise yalla be bayno be jetta do himbe tominya
fari ku kuli bali won jottino hala mabbe kede den ko o sifi do hin
segi jeta ansaje
yimbe tababe ana ekita golale o watti be jande mu en timmi do sabe hanne so me wadi de haro chaldi ko antitre fiire ballon me welti fa wala setan hande me wadi o haro chaldi me wendri genni tomiyani kay sakrame won tombe tagal hande so me hebri kasin mete mili wadde hande be fiire ballon
monsieur teron d'organiser ce match
nyal buli do min kaddata hande kay yottingul kabaruji amendi
non jati alisise do kaddude kabaruji di hande sakrame gondo li marfu e mangal mudum en joti on ka tedde heda do seeda tuccu gran wala jukkinide wassalam